Yonke tinsuku letingcwele lolu lusuku lusuku lwekuvuka ekufeni kubuthana ndzawonye ngekuthokoza kwenhlitiyo ngoba yena uyaphila futhi wathi ngoba ngiyaphila nani niyaphila futhi futhi lithemba lelinje ukuthi besingakhona kuphumula kulo manje ekuseni manje nje ngaphambi kwekuthi sibe nemlayeto wasekuseni asikhothamise inhloko yethu kuchubeka kancane ngemkhuleko.
Dear God, we are grateful.
Nkulunkulu othandzekako, siyabonga manje ekuseni ukuthi sibe bantu lababitwa ngeligama lakho. Siyajabula kakhulu ukuthi asidzingeki ukuthi nje sikucabange enhlobo lokuvuka lokukhulu lokudako ngoba sekube yinto lephatheka kokithi njengoba sikufunda evini lakho. Futhi sibone ukuthi wena ukwethembisile lokhu futhi wakuvakalisa ngekhathi kwemphefumulo yethu ukuthi Jesu uphila. Oh, siyacabanga manje ekuseni ngalobuhlungu lobunengi benhlitiyo lokwendlulwe kuko empilweni netinsizi letinengi lesendlule kuto netendakalo letisijabulile futhi tasiphonsela emimoyeni yemhlaba kuthi sibangcwabe njani lesibathandzako bethu futhi salila ethuneni futhi imphefumulo yethu ibonakala kwangathi ifuna kushabalala ngekhathi kwethu. Kodwa ke singacabanga ngelinamuhla kuthi kusho kuthini kuthi Jesu wavuka ekufeni wonisa onke emandla esitha ngesikhathi avuka ngekuncoba wasusa tonke tithundi manje sehamba ekukhanyeni lokuligugu kwekuvuka kwakhe ekufeni. Singacabanga iminyaka lengamakhulu lalishumi nemfica noma ngetulu manje ekuseni lapho besifazane lababili labancane basendleleni yabo leya ethuneni batibuta ukuthi ngubani lotosusa litshe kodwa uNkulunkulu besavele alisusile futhi lowo lobekabanjiwe besavusiwe kulabafile futhi wakhuluma nabo futhi wathi hambani nitshele bafundzi bami naPetro ukuthi ngizohlangana nabo eGalile. Kuthi sikubonga kanjani pho ngalesentakalo lesi lesikhulu kangaka kuthi sisengakhona kufakazela loluvuko futhi luba yinto lephatheka kokuthi njengoba lwalunjalo kubo ngalokokusa ngoba uvukile kulabafile. Sitheselele etonweni tethu nasemaphutheni ethu konke lesikwendile noma lesikushide noma ngisho nalesikucabangile lobe kuliphutha Nkosi. Sithandazela ukuthi utosethelela ngaletinto leti futhi usibeke luphawu ngalokujulile sonzela edrute manje ekuseni tikhathi letinengi uma emathuntini lapho tinkinga tethu tijule kakhulu ngesikhathi Maria ajika ethuneni ngaloko kusa futhi akhala futhi weva liphimbo emva kwakhe lelathi ukhalelani na beka khona lapho nje emva kwakhe abukela nje ukuthi bekwentekani futhi ngesikhathi akhuluma ligama lakhe ukuthi inhlitiyo yakhe ifanele ukuthi yagcuma kanjani nje ngenjabulo ngoba inkosi yakhe ivukile ekufeni. Khuluma nathi manje ekuseni Nkosi, iphe livi lakho nemoya wakho futhi sicinisekise kabusha manje ekuseni njengoba sikhuluma ngebaprofeti nalabo labehlukene lebebalenzele lesikhathi lesi lesikhulu futhi silinzela luvuko lwawonke wonke etinsukwini tekugcina lapho inkosi yethu itobuya khona futhi kuze kube nguleso sikhathi Nkosi sigcine siphilile sijabulile sigcwele intokodo sithokodo futhi singaphili kuphela ngesinkwa sodwa kodwa ngalo lonke livi leliphuma emlonyeni waNkulunkulu kwangathi singatendela kuphila kwethu. Siphe kona Babe ngoba sikucela egameni lakhe loyo lowavuka ekufeni futhi waniketa siciniseko sekuvuka kwethu. Amen.
As I was coming down the road just
njengoba bengita ngemgwaqo nje emizuzwini lembalwa lendlulile futhi bengicabanga njengoba tinyoni betihlabela ukuthi inthasa hlobo lenjena namuhla emva lifaneleka kanjani pho liphasika emva kwalobu mnyama nalobu banzako busika sebendlulile nayo yonke imimoya yabo nalokunye bese ke kuphuma kukhanya kwelilanga futhi kufika kwelilanga kuletha kuphila lokusha lithemba lelisha tikhathi letinsha dilimo letinsha timbali letinsha yonke into ivuka iphila kanjani le yandlotha ngisho naleyo lebe yide libhayibheli kuthi ifunze kodwa beyathi kuthi ukhona uNkulunkulu lapho ibuka nje imvelo ukuthi ihamba kanjani nekuthi ibuya kanjani intwasabusika yeminyaka kubethelwa entwasahlobo yeminyaka luvuko futhi nje kubona uNkulunkulu kuyo yonke into futhi bengicabanga njengoba bengiva tinyoni tami letincane tihlabela ngephandle ebaleni manje ekuseni emasomi ami lamancane njengoba ngiwathanda nje ngiwabita ngemawireless ami lamancane futhi ngiyaphuma bese ngivula emawireless ami asekuseni ngiyilalele futhi manje niyayathi lendzaba lencane ngelisomi beyinyoni lencane lensundu ngekusho kwalendzaba kwaze kwaba ngulesihlanu weliphasika futhi kwakukhona lomunye lebekafa ayedwa futhi kwakungekho ngisho omunye lomsitako futhi wema yedwa futhi wabethelwa futhi esiphambanweni futhi inyoni lencane lensundu yayitama kumkhulula esiphambanweni futhi ekugcumeni iye emuva nasembili etipikilini nasemanyeveni enhloko yakhe yagcina sifuba sayo lesincane sesibovuwe ingadi futhi kusukela ngaleso sikhathi besisolo sibovu futhi ngacabanga oNkulunkulu ngulolo hlobo lwelihawu lengilifunako futhi uma utocaphela lisomi lelincane lapho litincutha ngaphansi nje kwalowo mlayini lomncane lobovu wetinsiba bumnyama kungito tonke etinsiba talo kodwa lelihawu le lelibovu liyalivikela ngiloko lengikufunako akunandzaba kuthi besingetama kuba kahle kanjani sisasolo sidoni kodwa nje njengalelo hawu lelincane lelibovu lingiko konke lokuyenda ehluke kuletinye tinyoni kubita konke loko kusenda sehluke even ngulelo lelincane nje lihawu lelibovu lemsa wakhe sitha namhla ekuseni ngeliphasika njengako konke nje kusa kweliphasika lelikulangadelele kubuthana kulokuphuma kwelilanga kwasekuseni kakhulu futhi kube inhlanhla yami kule minyaka leminingi ledlulile kuta lapha ethabanekele nekutobhabhatisa abantu nekushumayela kubo luvuko lwenkosi Jesu futhi ngesikhathi ngifunza itolo kusihlwa kule siphepho futhi bengicabanga kungaba ngumaphi emavi lafanelekile ukuthi ngiwasho ekuseni enkonzweni yeluvuko futhi imicabango yami yawela etukele sifundo umnakethu lasanda kusifunda saJobe sahluko selishumi nemfica nele lemashumi lamabili nakuthathu kuya emavesini emashumi lamabili nesikhombisa ngiyathi umhlengi wami uyaphila kwasho Jobe futhi ngikhethe loko kwenta sifundo futhi njengoba sida sitelani kungenxa yalenhloso kuphela ukuthi besingathola emathemba lamasha silamhlabeni lapha futhi siyathi ukuthi siphila ebumnyameni asidingeki nje ukuthi sibe sithicabanga letindlo lethu noma sitiyenge nje njengoba bekunjalo ngoba siyathi ukuthi siphila emathuntini ekufa ngaso sonke isikhathi nasiva kukhala kwe-ambulensi uma sendlula emathuna uma sibona sibhedlela tonke tinwele letimhlophe kubeka timphawu etinkumbulweni tethu ukuthi sibantu labalahliwe kubo bobabili labancane nalabadzala futhi sita ekuseni lokunjalo kutothola emathemba emathemba latsite lamasha aloko lesikudele nekuthi iyini inhloso futhi ngicabanga ukuthi lesi sikhathi lesihle sekucabanga ngemathemba uNkulunkulu lasinike wona manje sifuna ukudonsa lokhu kucala kungene engcondweni yethu ukuthi ayikho ngisho yinye into lengasibhubhisa ize inhloso yakhe loyo lowasidala igcwaliseke bekungeke kube khona lutho sendelwe inhloso letside.
This church.
Leli bandla leli lakhiwe lapha ngenhloso letside. Lesisekelo lesi sasingakagujwa nelitshe leligumbi labekwa netitini tibekwe kulesakhiwo neluphahla nelingekhathi akuzange kubekwe lapha ukuthi sibone ukuthi kungenteka yini kwabekwa lapha ngenhloso noma kwabekelwa inhloso letside.
Your home that you live in was not just accidentally.
Likhaya lakho lohlala kulo alizange nje libekwe lapho ngengodi noma lomnye umuntu bekachitha isikhathi. Likhaya lakho lendelwa inhloso kufeza inhloso letside.
If you did drive this morning here in your automobile,
uma uke washayela manje ekuseni lapha ngemoto yakho, leyo moto ayendiwanga nje kuthi kubonakale ukuthi ingendiwa yini. Lempahla ayizange ichithwe ngumuntu, yabekwa lapha ngenhloso letside nekufeza inhloso letside.
The clothing that you wear was not just to see if somebody could.
Letimpahla lotigcokako kwakungesiko nje kubona ukuthi ngabe umuntu angakwenda yini lokuthide. Tendelwa inhloso letside. Lokudla lokudlako akulinywanga emhlabeni ukuthi nje kubonakale kukhulu. Kwendelwa kufeza inhloso letside.
And God did not have to just make a tree just to be a tree. He made a tree for a purpose.
Uthi uNkulunkulu akadzingekanga nje ukuthi amane ente sihlahla ukuthi sibe sihlahla nje kuphela. Wenda sihlahla asendela inhloso letside. Uthi uNkulunkulu akendanga wena nami nje kubona ukuthi angakhona kwenda yini. Wasendela inhloso letside. Ngakho ke kunenhloso yethu sonke yokuba lapha.
You're not here just to be another human being. You are here because that God made you for some purpose.
Awukho lapha nje ukuthi ube ngilesinye sidalwa lesingumuntu. Ulapha ngoba uNkulunkulu wakwentela inhloso letside. Awukho lapha nje ukuthi udle kudla uNkulunkulu la kulimile. Awukho nje lapha ukuthi uhlale endlini umuntu la endile noma ugcoke timpahla lomunye umuntu la tendile. Wena ulapha ngenhloso letside.
No matter how little you are,
akunandzaba kuthi umncane kangakanani, kuthi umkhulu kangakanani, kuthi ubaluleke kangakanani, noma kuthi awukabaluleki kangakanani, ulapha kutofeza inhloso.
Just as my finger is here for a purpose, my nail on my finger is for a purpose.
Njengoba nje umuno wami ulapha ngenhloso, lugalo emnweni wami lukhonela inhloso letside. Liso lami nayo yonke ingcenye yemitimba yethu kwekufeza inhloso letside. Futhi belungakabekelwa lapha ukuthi ubone ukuthi lutobukeka kanjani uma lufakwe lapha. Kodwa lwafaka lapha ukuthi lufeze inhloso yalo. Kwakuluhlelo laNkulunkulu lwebuNkulunkulu kwenta kanjalo.
And if we were put here for a purpose, then there is nothing can.
Uthi uma besibekwe lapha ngenhloso letside, khona ke akukho lutho lolungasibhubhisa ize inhloso yaNkulunkulu igcwaliseke. Akukho lutho lolungasilimata ize leyo nhloso uNkulunkulu lasibekele yona lapha yentiwe yabonakaliswa.
No matter how
akunandzaba kuthi sinenkinga lenkulu kangakanani kuthi bungakanani buhlungu betinhloko noma tinsizi lesendlula kuto tonke taleti zathu leti futhi kunesizathu saso.
We will take for instance Noah in the Bible. There was a flood that came on.
Sitothatha kwenta sibonelo nje Noah eBhayibhelini. Kwakunazamcolo lowefika futhi wonke umhlaba wabhujiswa. Dihlahla nako konke kwabhujiswa ngaphandle kwaNoah nentalo lebekayithethe wayingenisa emkhunjini.
God's purpose can never be defeated. There is nothing can defeat it.
Inhloso yaNkulunkulu ingeke ize yehlulwe. Akukho lutho lolungayinqoba. Ngakho ke besifanele sibe ngulabajabule kanjani pho namuhla. Sihlethi ethi kwaleso sambulo lesihle selivi laNkulunkulu ophilako. Kuthi akukho tindlo letikhona kanjalo netindlo letingake tifike. Akukho kugula, akukho lusizi, akukho kufa, akukho tingodi, akukho kwasalutho lolungasehlukanisa nenhloso yaNkulunkulu ophilako.
What God has imagined in his mind, what God has purposed in his
mind. Lo uNkulunkulu lebeka kucabanga emqondweni wakhe, lo uNkulunkulu lebeka kuhlosile enhlitweni yakhe. Kuthi akwende kufezeke akukho demoni akukho mandla akukho lutho lolungake lwehlukanise laNkulunkulu lelingafi licebo leliphakathe kumele kube njengoba uNkulunkulu akushito.
Then we find that in the days that all of the world was going to be destroyed.
Bonake siyathola kuthi etinsukini lapho khona wonke umhlaba wawufanele ubhujiswe ngazamcolo kuthi uNkulunkulu walungisa kulungiselela yiphi inhloso kugcina inhloso yakhe.
He did it in the days of Noah and he's doing it today.
Wakwenda etinsukini taNoa futhi uyakwenda namuhla wende kulungiselela kulondloloda enhlosweni yakhe.
He will conserve a church. He will conserve
it. Utogcina libandla, utogcina bantu, utogcina tikhondi tembuso wakhe lomkhulu. Leto kufa lokungeke kukhona kusibhubhisa. Futhi siyacaphela ukuthi kungeke ukholwa ukuthi sikholwa loku. Kodwa luvuko luveta sisekelo lesiqinile lapho ukukholwa kwethu kuphumule khona.
Nothing can destroy.
Akukho lokungakubhubhisa njengoba imbongi yake yabhala kuthi oh kunambitha lokunje kwangaphambili kwenkathi imulo yeNkulunkulu indlala ifa yensinziso letsengwe nguNkulunkulu watalwa ngamoya wakhe ningagezwa engatini yakhe sicinisekiso lesinjepho ethi kwaleli dwala leliqinile kuvuka ekufeni mthanzi lobusisiwe iNkosi Jesu.
Nothing can destroy it.
Akukho lokungayibhubhisa. Seyihlanyelwe yimbewu yaNkulunkulu. Kuyinhloso yaNkulunkulu kusinika umoya oyingcwele lobusisiwe. Kuyinhloso yaNkulunkulu kusikhombisa timpawu netimanga nemimangaliso.
It's the purpose of God.
Yinhloso yaNkulunkulu futhi akukho lokungayibhubhisa. Onke emandla esihogo angahle abhejelane nayo kodwa itongqoba sinesethembiso saNkulunkulu saphakathi. Ngahle kube khona bothishela, kungahle kube khona tinkolo letigamile letivukako, kungahle kube netinhlelo letinhle letivelako, kungahle kube khona timpho letibukeka kwangathi itobhujiswa kodwa ingeke ibhujiswe. Kuyinhloso yaNkulunkulu kubona ukuthi itongqoba. Ngakho ke akukho kimi futhi akukho kuwe kuthi itobhujiswa noma cha kuNkulunkulu futhi singahlala sicinisekile kuyo kuthi uNkulunkulu angeke avumele lifa lethu kuthi libhujiswe ngoba kuyinhloso yakhe kusinika lona. Manje besingacabanga futhi namuhla ekubhujisweni kutama kubhubhisa sinetethembiso takristu lucobo.
We think of the Hebrew children when God had a purpose for them.
Sicabanga ngebantwana bemaHebheru lapho uNkulunkulu anenjongo kubo ngesikhathi basendas eBhabhiloni futhi sithando semlilo sasishisiswe kasikhombisa kunalesake sashisiswa kona kubhubhisa inhloso yaNkulunkulu. Futhi yonke iBhabhiloni yayivukela ulaka bebatimisele sathane bekatimisele kubhubhisa inhloso yaNkulunkulu ngoba bekati kuthi labo bantwana bekaya esithandweni semlilo ngako wenda sithando semlilo lapho basishisisa sashisa ngalokuphindwe kasikhombisa kuqiniseka ukuthi luhlelo lwaNkulunkulu lutobhujiswa. Kodwa uNkulunkulu bekafuna ukukhombisa emandla akhe futhi iBhabhiloni yonke nesihogo bekungeke kuyincobe leyo nhloso. Cha mnumzane, akunanzaba noma ngabe bebangakhona kushisisa leso sithando semlilo ngalokuphinde kasigithi, besingeke nje sibhubhise inhloso yaNkulunkulu. uNkulunkulu bekafuna ukukhombisa ukuthi beyaNkulunkulu wenkululeko futhi bekatholetha ukukhululwa kunoma ngubani lebekafisa ukuletha kuye, futhi akukho lutho lolungaphatamisa luhlelo lwakhe. Ngako uma sebasishisisile sithando semlilo, kuncane Shedraki, Meshaki na Abednego lebebakwathi ukuthi bebavela kuleso sithando semlilo, ngoba bathi bona ngekwabo uNkulunkulu wethu angakhona kusikhulula, kodwa noma kunjalo singeke sikhothamele leso sithombe.
God had someone who would serve him. And his purpose.
uNkulunkulu bekanalo thide lo bekatho mkhonda nenhloso yakhe beyingeke yehlulwe. Umlilo wawungeke, ukhone kwehlula inhloso yelicebo laNkulunkulu. Futhi oh, ngithanda kanjani pho kusho lokhu namuhla ekuseni. Onke lamabhomu ehydrogen emhlabeni angeke ehlule kuvuka ekufeni kwelibandla lakhe. Konke lokuchaza kusuke nato tonke tibalo na nalokunye loko lomhlaba lohlakaniphile lokufihlile ngenhloso yawo yekwenta lokuthite ngako kubhubhisa lukholo lwebantwana baNkulunkulu. Ungeke uze ukwente lokho. Lolo kholo lutohlala kuze kube phakathi. Kwakuyinhloso yaNkulunkulu ukukhombisa ukuthi bekanemandla etiwetilwane tesiganga tasendle, futhi bafaka emabhubesi emhumeni ngalesinye sikhathi, futhi bebawalambisile aze alamba kakhulu kuze abe ngulato dzabula umuntu abe ticucu. Ngekubamba nje kuphela lokukhulu. Futhi devel wacabanga impela ngitokhona kubhubhisa lo mprofeti lona Daniel. Kodwa Daniel bekahlosile enhlitweni yakhe kwenta inhloso yaNkulunkulu. NaNkulunkulu bekakubekile lokho enhlitweni yakhe. Ngaphambi kokuthi Daniel ake abe nalesifiso lesi, kwakufanele kube khona indlo letsite letodala leso sifiso. Ngaphambi kokuthi abe nalolo kholo, kwakufanele kube nalokuthite lokumtshela ukuthi kwakukhona uNkulunkulu lo ngakhona ukukhulula. Futhi oh, lo kuhambisana kanjani naloku kusa nekukholwa, ukholwa lokuphilako kwaNkulunkulu lophilako ebandleni lakhe. Kukhona lokuthide enhlitweni yethu lokukhulumako ukuthi kunelive ngesheya kwemfula. Ngingeke ngikhone kubeka umuno wami kulelo live. Kanjalo futhi akukho muntu longakhona. Kodwa kukhona lokuthide ngekhathi kwethu lokusitshela ukuthi lithuna kusilo ligolilayo. Futhi uvela eluthulini uyobuyela eluthulini. Akukhulunywanga ngemphefumulo.
There's something within us. A fire that's a burning.
Unendvo letsite ngekhathi kwethu. Umlilo lovuthako. Ukhanya lokukhanyiswa uNkulunkulu. Futhi akukho imimoya lengakuphuphutha ikucishe. Akukho kubanza ebandleni. Akukho kunganaki emkhathini webantu. Akukho kuhlushwa kwemhlaba lokungakhona kucisha lelilangabi uNkulunkulu lalokhele. Ngoba kuyinhloso yaNkulunkulu ukuthi kukhanya lokwendiwe lithoshi kwenkululeko kuyovutha kuze kufike kubuya kwenkosi. Futhi akukho mandla langakucisha. Bayokwenda nje kushe kukhanye kakhulu kunakucala lapho basaphuphutha. Kufakazelwe eminyakeni ukuthi kuhlushwa kuyaliqinisa libandla. Uthi Daniela angathi ukuthi uNkulunkulu utokwenda kanjani. Futhi angathi ukuthi uNkulunkulu utokwenda yini noma cha. Kodwa athi ukuthi bengakhona. Futhi ukuthi akwende. Futhi athi ukuthi lokuthi ite phansi kuye kwamtshela kanjalo. Niyabona uNkulunkulu bekanenhloso. Bekanayo yonke into isebenzela leyo nhloso. Uthi konke namuhla akunandzaba ukuthi siye sibonakale singilabanga naki kanjani ngaletinye tikhathi nekuthi tindo tiyethe hambe ngalokungake jwayeleki kanjani nekuthi libandla liba kanjani kulesimo lesi naleso simo konke kuyinhloso yebuNkulunkulu yaNkulunkulu kusibumba nekusenda nathi ngendlela yakhe luqobo ngubani lokwatiko kulungisa impahla kwendlula umdali na Nala mabhubesi akakhona kumudla umprofeti ngoba uNkulunkulu wathumela ingelosi bekanengelosi lebeyikhona imile lapho kutovikela lomprofeti ngoba uNkulunkulu bekanenhloso bekafuna ukukhombisa leyo nkosi leyayitshela sandla sakhe lesinemandla nenhloso yakhe Ngicabanga ukuthi ngiloko lokwentekako namuhla. Kuthi uNkulunkulu ulungiselela abantu ukuthi adobonakalisa sandla sakhe lesinemandla kuze agcwalise inhloso yakhe lenemandla. Oh, ngiyajabula kakhulu manje ekuseni. Kuthi uyaphila enhlitweni yami. Kuthi akasuye uNkulunkulu lofile. uNkulunkulu lophilako. Futhi phansi lekimi. Itolo ekuseni bengihlethi esitulweni. Sekuhulela kuthi ngihulwe tinwele lomunye umfolo semusha bekahula tinwele tami endasi esitolo semnakethu igana futhi bengihlethe nje lapho ngibhekise inhloko yami phansi futhi oh bengidzinwe kakhulu inkonzo tami beyinze kakhulu futhi ngitama kusuka ekuseni kuyophumula kancane ngaphambi kokuthi letinkonzo letilandzelako ticale futhi bengidzinwe kakhulu kubonakala nje kwangathi inhlitiyo yami Yayitoyekela kushaya. Uthi ngisahlethi lapho masinyane nje bengiva wonke umuntu akhuluma kodwa kubonakala kwangathi ngangisemkhathini wedibhakabhaka. Ngacabanga ngabe ngibe nekuhlaselwa inhlitiyo yini futhi ngiyesuka nje kulesihlalo lesi sekuhulela na. Ngacabanga ngiyamangala uma kungiloko lolokwentekako na. Ngeva tandla tami tathi nzimzimu nenhlitiyo yami yabonakala kungathi yayiyekela kushaya. Uthi ngacabanga oh kodwa nalo livangeli lelifanele kushunyayelwa uthi akukho amandla la ngangichuba ize inhloso yaNkulunkulu igcwaliseke akukho lutho lolungangilimata kude kwasanto ize inhloso yaNkulunkulu igcwaliseke uthi uma lokho sekugcwalisekile ngifuna kuhamba nenhloso yakhe uma yena sekacedzile sengicedzileke nami Uma yena sekacedzile ngani, sengicedzile ngekuphila. Uma sekacedzile ngawe, sewuphelile futhi. Manje, mehluko muni lekuwentako? uNkulunkulu ubamba konke esandleni sakhe. Noma ngabe sibancane, noma sibadzala, asathi kuthi inhloso yaNkulunkulu idogcwalise kanini, uthi ipheleliswe. uNkulunkulu uthatha tinswane letincane ngalesinye sikhathi, kukhombisa ukuthi angakhona ukuqondzisa umphefumulo wato lomncane. Yonke into la endako yenhloso letside. Wathi ngeke ngisho ngcethe awe ezulwini ngaphandle kokuthi yena amadi. Yonke into iya ngenhloso yakhe ngalelo awa nje nangesikhathi konke kuseluhlelweni lwakhe lobuNkulunkulu akukho lutho lolungabhubhisa kwakusiqiniseko kanjani kuAbraham emva kokuba sekathole uNkulunkulu futhi wathi ukuthi uNkulunkulu unenhloso leyo kulenhloso bekatholetha ngaAbraham naSara indvodzana futhi ngalendvodzana Isaka bekutofika inkosi Jesu futhi kulenhloso bekaletha Sara naAbraham futhi bekatobenda abantu labakhulu futhi balethe lendvodzana Kuthatha bona labantu lababi kakhulu kangako ukwenda ngabo. kuthi manga kanjani pho kuthi uNkulunkulu uhamba ngetindlela letingaqondzakali yebo ke kwabukeka ngathi kube bekafuna kuletha umntwana nga emhlabeni kanjalo bekangathola wesifazane lodzide lobekalungele kutala kwabonakala ngathi ngabe wathola indvodza lengasiyo inyumba njenga Abrahama na Sara bese bashade iminyaka leminengi iminyaka leminengi futhi bengakulungeli ukuthi angakhulelwa bengeke akhone ukukhulisa umntwana yebo ke kwabonakala kanjalo ke bekafanele ngabe wathola lomnye wesifazane losemusha lobekangakhulelwa lo ngabe waletha lomntwana kodwa uNkulunkulu uyathanda ukukhombisa umsa wakhe uNkulunkulu uyathanda kuthatha indlo letsite lengasilo lutho bese wenta lutho ngayo ngoba ungumdala kungako nje athatha wena nami bese ngasilutho ukuze akhone kwenta abantwana bakhe lucoco ngathi lebe sibe kujabukelwa futhi silusizwe futhi silahlekile futhi sidimpumbuthe futhi singathandzeki kusenda sibe bantwana bakhe labathandzekako kuyinhloso yaNkulunkulu kwenta kanjalo futhi ke njalo kwabonakala kwangathi uNkulunkulu ngabe uthathe wesifazane losemusha nensizwa kuthi ende lokhu wesifazane losemusha nensizwa lebe basandza kushada bengathi manje anikaze nibe nebantwana futhi ngizothatha nine indvodzana yenu yekucala letodalwa futhi ngito itoba ngu-Isaka wami kodwa uNkulunkulu wakhetha indvodza leneminyaka lengamashumi lasikhombisa nesihlanu kudzala nemfati weminyaka lengamashumi lasithupha nesihlanu kwenta inhloso yakhe kukhombisa ukuthi ungaba ngokokubili lomncane noma lomdzala uNkulunkulu usengakhona futhi angakhona kusebenta inhloso yakhe impela futhi ngesikhathi Abrahama anemashumi lasikhombisa nesihlanu wathola sethembiso sankulunkulu yena wasitshela Sara futhi manje devele wathi uyathi kuthini ngitawuthi nje kubambelela kwesikhashana ngiyakholwa uma ngitobathola sebaguge kakhulu batolahlekelwa kukholwa futhi batokwathi kuthi kungeke kwendeke uma sebavele bachachathela emashumi lasikhombisa nesihlanu uma ngingake ngikugcine lokho kwesikhashana futhi wakugcina kuye baze bo-Abrahama naSara bagobana ngekuguga tinwele letimbunga nemahlombe lagobene kuvele nje kukhombise ukuthi akukho lutho lolungancoba inhloso yakhe kungeke ngisho nekufa kuncobe inhloso yakhe Abrahama bekasafana nalofile nje nesibeletho saSara sasesifile iminyaka lengemashumi lamane noma emashumi lasihlanu kodwa akukho lutho lolungancoba inhloso yaNkulunkulu umtimba wakhe wawugugile wawushwaphene imithambo yelubisi yaseyomile inhlitiyo yakhe yayibuthakathaka kakhulu futhi yayingeke iwumele umhelo kodwa uNkulunkulu usatisile lapho kuthi inhloso yakhe ingeke yehluleke wakuqula Sara futhi wamenda wesifazane losemusha futhi wase uthatha indvodza leneminyaka lelikhulu budzala futhi wayibuyisela ebusheni bayo akukhathaleki ukuthi kubonakala kungenangcondo kangakanani uNkulunkulu waniketa lesethembiso naAbrahama akangabatanga kulesethembiso saNkulunkulu ngekungakholwa kodwa bekacinile aniketa uNkulunkulu ludumo ngoba wamehlulela kuthi bengakhona kwenta lokho lebekakwethembisile ngakho-ke sifanele sibe yini manje ekuseni na sibandana besethembiso sakhe thine lesifile kuKristu sindalo ya-Abrahama futhi sithindlalifa kanye naye nalesethembiso ngakho-ke akunanzaba kuta lokungakanani kugula kuthi sifa luphi luhlobo lokufa kuthi sendlula kulobungakanani buphuya inhloso yaNkulunkulu ingeke yehlulwe uyosivusa futhi ngoba ngiyaphila nani nitophila ngulelo lithemba lethu uma ngathi namuhla njengoba kulusuku lwami lokutalwa futhi sengiba lichegu ngiyatibuka esibukweni futhi ngiyabona ukuthi lo mfana lomncane lowakha leli thabanekele akasesiye loyo mfana manje sewuba indvodza lekhulile emahlombe lagobako silevu sesibambunga dinwele tiyaphuma kodwa akukho lokungehlula inhloso yaNkulunkulu akukho lutho lolungakhona ngakho ke ngiyaqiniseka ngesethembiso ngoba ngiyaphila nitophila nani ngijoyinana naJobe wasendvulo ngiyathi umhlengi wami uyaphila futhi ngelusuku lokugcina uyokuma emhlabeni Inhloso uNkulunkulu lanayo mfanele ngifeze lenhloso lena kuphila kwami konke kufanele kulethwe enhlosweni yakhe naseluhlelweni lwakhe ngamunye wethu ungaleyo ndlela uNkulunkulu unenhloso lapho Abrahama lomtsala bengakhona ngakhona kubekethela njengoba abona lo longabonakali ngoba kwakuyinhloso yaNkulunkulu ukuthi uyathi ukuthi uNkulunkulu wamnika sethembiso loko kungenandzaba ukuthi yonke into ibonakala iphambene kanjani uNkulunkulu wanikethe Abrahama leso sethembiso ngakho uNkulunkulu wagcwalisa sethembiso sakhe wakwenda kuAbrahama wakwenda kubo bonke bebantwana bakhe futhi uyosigcina sethembiso sakhe kwakungumose ngesikhathi afundisiwe kuwo konke kuhlakanipha kwamagibhithe lapho athi ukuthi uNkulunkulu bekanenhloso empilweni yakhe kwakungujokebhethi unina lo athatha umntana wakhe lothandzekako umntana lomuhle kunabo bonke emhlabeni wonke ngaleso sikhathi umfolo omncane lomuhle uthi wamfaka emkhunjini uthi wamshovela eNile lapho tingwenya tatikhulu phele ngalabantwana labancane bemaHebheru ngoba bebakadze babapha tingwenya uthi wathatha luswane lwakhe futhi walushovela emihlathini yekufa athi lokhu kuthi inhloso yaNkulunkulu ingeke yehlulwe uNkulunkulu waAbrahama nakekela luswane lwami futhi umlethe kule nhloso lomlethele yona kwakungekho emanti lenele eNile kuze amcwilise kwakude tingwenya letenele umhlaba wonke lebethi ngamgwinya bekangulokhethiwe waNkulunkulu futhi njengoba bekangulokhethiwe waNkulunkulu ngaleyo nhloso singulabakhethiwe baNkulunkulu namuhla labakholelwa ekuvukeni kwenkosi Jesu futhi akukho mabhomu akukho zihogo akukho lutho lolunye lolungabhubhisa inhloso yaNkulunkulu sifanele siye ekuvukeni kulabafile sethembiso lesinaso saNkulunkulu inhloso yaNkulunkulu futhi Mosi nasaneminyaka lengamashumi lamane budala ngalokugcwele indvodza lesekhathi neminyaka futhi bekaceceshwe esikolweni kodwa uNkulunkulu unendlela letsite leboliwe ngaletinye tikhathi yekwenta tindvo takhe tifezeke latethembisile Guthi wamthatha kanjani Mose lemuva le emva kwelugwadule futhi amende eve kukhala nekuhlaselwa lapho ahamba ayenza ehlane futhi asesemva lapho yedwa ehlane nemimoya lehelezako bofecelane timfeti futhi ayedwa ehlane waze wacishe wabhubha akukho lutho lolungancoba inhloso yaNkulunkulu uNkulunkulu bekalethe Mose futhi Mose bekamele ende lokho uNkulunkulu lebekamtshele kona ukuthi akwende ngoba inhloso yaNkulunkulu ingeke yehlulwe kwakungumlingisi wethu manje ekuseni Jobe kuthi ngesikhathi asekujuleni kokukhathateka kwakhe lapho yonke yetingcebo takhe isukile kuye bantu bakhe bekafile umtimba wakhe wawuvumbuke emathumba futhi bekangene kulokukhulu kukhathateka lake angena kuko ahlethi endundumeni yemlotha nelucedu lwembita enwaya lamathumba nemkakhe emnyango kungani ungamethuki uNkulunkulu futhi ufe na lapho emalunga elibandla lakhe amfulathela insuku letisukhombisa futhi ambeka licala kanzi bekafanele ngabe ayamduduka kodwa bekambeka licala lekuba soni sangansense bambeka licala lekuthi ungumhlubuki kwakungalelo awa lelikhulu kwakungalowo mzuzu lomkhulu kwakusikhathi lapho uNkulunkulu athatha Jobe amyisa ethlabathini letingcwele lapho ayisa khona lonke likholwa buya elwatini ngemuva kwelugwadule njengoba enda kuMose buya ekulusini lelincane leliyimfihlo lapho akuyisa khona wena akuyise esihaheni semalahle lapho ngakuthola khona
God has a place and a purpose and a time
uNkulunkulu unenzawo nenhloso nesikhathi futhi ngesikhathi afake Jobe kulesimo lesi wabanaye etikwetihlabathi letingcwele ngoba bekato kwembula lokuthite kuye loko bekungeke kuze kusuke
for those sacred sands he has to take every real child there
oh ngaletho tihlabathi letingcwele ufanele ayise wonke umntana sibili lapho ukuyisa kuletho tindzawo lapho kungekho devil longakhona kuta khona akukho kwasathishela longakuchaza akususe ukunika lokuthite kuletho tihlabathi emuva lapho loko kwelwati kuthi ungeke uze ukhohlwe kuphela nje uma iminyaka ichubeka ungakhathaleki kuthi make wakho angaguga kangakanani babe wakho umyeni wakho umkakho losebenzisana nabo bangaba kanjani lonke likholwa leliciniso linayo indzawana lapho uNkulunkulu ahlangana nalo khona alikho ngisho nalinye lelisala ngephandle lonke likholwa linayo wonke umuntu lotelwe ngumbuso waNkulunkulu uyayati leyo ndzawana lo mzuzu lelo awa lapho uNkulunkulu amthatha khona futhi kuletho tihlabathi letingcwele ebukhoneni besihlahla lesivuthako wenda into letside kulelo kholwa kuze wonke umcondo welive ungakhoni kubhubhisa etikwale lidwala ngitokwakha libandla lami nemagede esihoko angeke alibhubhise etikwale lidwala sambulo sakamoya sajesu lovusiwe ekufeni etikwale lidwala Jobe ekuqinzetelekeni kwakhe yonke into ihambile umkakhe bekamjikele futhi bekambeka licala futhi bonke bangani bakhe lolikholwa bekamjikele ngoba bebane science yenkolo kuphela futhi bonke nalabanye bebamjikele kodwa uNkulunkulu wathi wota lapha Jobe ngitokunika lokuthite mfana Ngitofaka ngekhathi kwakho lokuthithe loko bonke bo devil esihogweni nabangeke bakhone ukunyakatisa kuphume futhi ku wonke tishela emhlabeni angahle akubeke licala ngendlela yinye noma ngalenye kodwa kungeke kunyakade
You know what he did he just raised up the curtain a little bit and said Job look yonder
Yati kuthi wendani na wavele nje waphakamisa ikhetini kancane wase uthi Jobe buka lapha ya uthi Jobe wabonani na ucabanga ukuthi wabonani wabona liphasika kwekucala ngqa wabona liphasika lekucala uthi wamemeda ngiyati umhlengi wami uyaphila oh indzawo lebusisiwe kangaka pho kuba kuyo Wonke wesilisa lokhethwe uNkulunkulu nawo wonke wesifazane nemntana beta kuleyo ndzawana kuleto tihlabathi letingcwele lapho uNkulunkulu aphakamisa khona likhethini uthi uyambona emandleni akhe eluvuko uyathi ukuthi uyaphila uthi thine njengaJobe singakhala yathi umhlengi wami uyaphila futhi etinsukwini tekugcina uyokuma etikwemhlaba Noma ngabe tibungu tesikhumba ibhubhisa lomtimba noko kulenyama ngitombona uNkulunkulu Lo mbono wekucala weliphasika wenda umprofeti wamemeta nemidumo yabhodla nemibane yamanyata wabona liphasika sikhathi salo sekucala Walibona nini hayi ngesikhathi agcoke impahla yakhe letendiwe kahle Hayi ngesikhathi anetinwele takhe tikanywe kahle mhlawumbe kahle kakhulu hayi lapho ejabulela kuphila lokungcono kakhulu kodwa ngesikhathi asenkingeni ngesikhathi ahlethi enkingeni ngalelo awa uthi cishe lekufa kwakhe ulapho-ke la abona khona liphasika ngulapho la abona khona liphasika lekucala oh kube ngilokufanako kuwe nakimi kungesikhathi silele e-altari nzawanathide sesize sesilungele ngisho nekufa futhi wathi nkosi nkulunkulu ngendele lokuthide kungaleso sikhathi lapho nkulunkulu aphakamisa khona likhethini sase sibona liphasika sibona liphasika hhayi ngendlela yesayensi yenkolo kangako asikaze silibone liphasika njengekugcoka timpahla letinsha asizange sesilibone liphasika njengabonogwasha labancane nemacanza lanemibala sibona liphasika emandleni eluvuko lwenkosi Jesu Kristu lelo kwakuliphasika sibili futhi ngesikhathi akhala nkulunkulu waphendvula emuva ngemlilo bekungudavide ngesikhathi ancatshiwe futhi asevende kukhosela kwakungudavide emuva kwekuba onile futhi wenda loko kuganga lokubi kakhulu kwakungudavide ngesikhathi akhathathekile nendodzana yakhe ithethwe injabulo yenhlitiyo yakhe kwakungudavide umprofethi nenkhosi lo akhala lapho abona ukuthi yena sewuyaguga futhi ufanele abuyele eluthulini lomhlaba bekungudavide lo wathi ngetulu kwaloko inyama yami iyophumula ethembeni ngoba angeke amvumele lo ngcwele wakhe ukuthi abone kubona kanjalo futhi angeke ashiye umphefumulo wakhe esihogweni kwakungesikhathi idavide anesikhathi sakhe lesibi kakhulu kwakungesikhathi idavide bekaphatamisekile futhi acindzethelekile futhi ase aweni lekufa ngco cishe kuthi lapho unkulunkulu aphakamisa khona likhethini wathi buka ngaleya davide davide wathi inyama yami iyophumula ethembeni ngoba angeke ashiye lo ngcwele wakhe ukuthi abone kubona kanjalo futhi angeke ashiye umphefumulo wakhe esihogweni kanjalo inyama yami iyophumula ethembeni oh kungalelo awa mngani kungaleso sikhathi kukulawo labucayi ema-awa ekubethelwa la sibona khona luvuko kungaleso sikhathi loko lapho unkulunkulu athanza khona kukhombisa umsa wakhe kungaleso sikhathi lapho unkulunkulu athanza khona kudududa abantwana bakhe li-awa lelimnyama kunawo onke lo mhlaba lowake walibona kwakungulesihlanu weliphasika lapho onke emathemba konke lokwakubhaliwe onke emathemba lebebanawo abengiloko lokwakubhalwe ephepheni onke emathemba lebebanawo kwakungiloko lesinye sathi sengcondo lesasikushito futhi kwakukhona inkosana yekuphila lefako ekhalvari kwakuli-awa lelimnyama kakhulu umhlaba lowake walibona kodwa liphasika likhicithe li-awa lelikhanya kwendlula onke lo mhlaba lowake walibona ngoba tonke tinkholelo letingenabufakazi nako konke kungabada nako konke kwesaba kwakususiwe ngesikhathi unkulunkulu amvusa wawumnyamaleni na yini leyenda ube mnyama asilandzele njengoba ngishito esikhashaneni lesendlulile mayelana netinyoni mayelana netimbali mayelana nekuthi kungani iminduze lemincane yeliphasika ichakaza ngeliphasika na kungani tinyoni tihlabela enfasahloko yeminyaka kungani kuchakaza kwetimbali kuvela kungenxa yekuthi sekuta lihlobo yini lelendako na ngendlovana cishe inyanga lembi kakhulu lesinayo busika bebusolo buda kwaze kwaba ngulapho buthatha kugadla kwabo kwekugcina base-ke bubuyela emuva kuniketa indlela yokuphila kufa kuthethe kugadla kwako kwekugcina kufanele kubuyele emuva futhi kuvulele impilo inzawo yayo yini lenta kube mnyama ngaphambi kwekuthi kuse kuba mnyama kakhulu uma sekutokusa siyatshelwa bososayensi kuthi kukhanya kucindzethela kuda kuhamba kwehla lilanga liyeta emhlabeni jikelele kukhanya kwalo kucindzethela bumnyama kwenta kugadla kwako kwekugcina akusakhoni kuchubeka nekuma bumnyama bungeke bukhone kuma ebukhoneni bekukhanya bungeke bukwende kukhanya kunemandla ngalokuphindwe kati gitsi letilishumi kunebumnyama ngako kukhanya nebumnyama kungeke kuhlale nzawonye futhi lapho kukhanya kucala kuphakama bumnyama buyahlala futhi buye ngekwesinza kubucindzetela nzawonye
Just like dropping ink in a
kunjenge kwehlisa iinki ebhavini leligcwele ijiki ivele nje iphele nya abusekho bumnyama beinki uma yehliselwa kujiki ibese iba ngule jiki ngekwayo. Oh, nguleyo ndlela sono lesingiyo. Uma sehliselwa engadini yemsinzisi, sivele nje siphele nya, sesiphelile. Akumangalisi athi, sisekhathi elwandle lokukhohlwa. Libhavu lejiki yankulunkulu, lesingeke saphinze sithole. Sivele sehlukane nje siphele, asisekho. Nguleyo ndlela sono lesingayo. Uma sekuwe wakubona kuvuka ekufeni lokuphathekako nenzengo lekhokhelwe lolo vuko. Bumnyama buncibilika ndzawonye ngoba mathutane nje butoshabalala. Futhi khona-ke lapho nje kufika kukhanya, bumnyama abusekho. Buya kuphi na? Kwendekani kulowo busuku lobumnyama? Ema-awala mbalwa lendlulile, lobe bukhona lapha kuleli thabanekele na? Bungeke nje bube khona manje, lilanga liyakhanya. Buye kuphi? Nguyiphi ingxenye lobuyiphakamisile? Noma buye phansi kuphi? Bavele nje banyamalala. Futhi sizathu bekumnyama kungenxa yokuthi bekungekho kukhanya. Futhi sizathu umuntu angenalo lithemba kwakungekho luvuko. Kodwa liphasika laveta luvuko. Manje bumnyama abusekho, sekukhanya. Sitohamba kulokukhanya, lokukhanya lokuhle, lokuvela lapho emathonsi ematolo emusa akhanya khona. Kusikhanyisa ndzawo tonke, emini nasebusuku. Jesu kukhanya kwelive. Busuku buyacinzetela, futhi ake sibeke lokho even longe. Leli li-awa lelimnyama kakhulu. Le awa lelimnyama kakhulu lomhlaba lona lowake walibona ngisho nemvelo iyathuthumela ngekwemzuzu munye lomhlaba wonke bewungaba impuku. Yini lebe ingenteka ngekuphendvula kwehydrogen noma i-oxygen noma lamanye alamabhomu lawa lamakhulu kuphendvula kwe-atom. Wonke sihlahla, bonke tshani, yonke into, lonke ligala, yonke inhloso, wonke umuntu, yonke into, kwakutovele kube ticucu, futhi kubuyele emuva ekubeni ngema-esidi. Niyabona ukuthi kuyini na? Nomhlaba wonke uyathuthumela. Kukhona emabhomu lalungile. Yonke into ibonakala ibekwe kahle ngesikhathi. Futhi uma bumnyama sebunesikhathi lesibekiwe, kangakanani-ke kukhanya kulungise sako. Yini leyenda kube mnyama kangaka manje? Yini leyenda letinto lete? Emasonto onke akahlanganyeli. Siyaphikisana. Oh, ingabe ukhona? Ngi-Methodist, ngi-Presbyterian, ngi-Pentecostal, ngi-Church of God, ngi-Assemblies. Oh, aniboni yini bantwana? Uma kunguloko lebe kumele sime kuko, singaba bantu labadzabukisa kakhulu emhlabeni. Ngiyajabula kakhulu ngalencane indzawo lengcwele, indzawo lencane phansi lapha e-Ohio Avenue, la kuchithelwa khona emalahle, busuku bunye, lapho uNkulunkulu aphakamisa khona likhethini, i-Methodist, i-Baptist, i-Presbyterian, ema-Pentecostal, onke abaleka andiza ngaleso sikhathi, ngoba ngangibone liphasika. Ngangibone Jesu njengomsindisi wami, ngambona njengeluvuko nekuphila. Loyo lokholwa ngimi noma besafile, noma utawuphila, noma ngibani lophilako futhi akholwa ngimi, angeke afe. Ngiyambona njengenkosi yinye nembusi lomkhulu, into kuphela lebe ingangisida, umniketi kuphela wekuphila lokuphakathi. Lo kuphela lobe kangaphilisa kugula kwami, lobe kangasusa tifo tami, lo ngangivusa etinsukwini tekugcina. Wangivumela nje ngabuka ngale kwelikhethini lesikhathi futhi ngambona yena luvuko. Ngase-ke ngijoyinana naJobe, ngiyathi umhlengi wami yaphila. Futhi emva kwalokho akusekho Methodist, noma i-Baptist, noma i-Presbyterian, noma ema-Pentecostal. Umhlengi wami utochubeka aphila ngalokufanako nje. Ungahle uthi yebo ke lokhu kungalendlela nalokwa kungale yandlela ngaphandle wente lokhu ngaphandle wente lokho ngathi kangcono ngoba ngibukile ngale kwelikhethini lesikhathi ngiyile ethlabathini letingcwele nalo lonke likholwa lapha akukho develi longathinta leso sihlabathi akukho dokotela wesayensi yetenkolo longakuchaza kusuke wangiphilisa lapho ngigula wangisindisa lapho ngilahlekile uphila kuze kube phakathi ngibuta kuthi ngathi kanjani ukuthi uyaphila uhlala ngekhathi kwenhlitiyo yami akafanga kepha uvukile kulabafile uthi lobu mnyama lobukhulu buyahamba-hamba eti kwemhlaba manje akusilutho kodwa kumemeta kuthi kukhanya kucinzetela indlela yako phansi lapho kufa kulengela edude kakhulu kuthi kungaba ngeli-awa ngesikhathi lesingangele-awa kusukela manje umhlaba ungahlangabetana nekufa kwawo uma kufa kulengela edude kangako yini lokhu kwendako na kuphila kuphila lokudako luvuko liphasika labo bonke bantwana bankulunkulu kulengela phansi kuyacinzetela ingelosi tiyehla umoya loyingcwele lomkhulu uyangena bumnyama buthatha linani lako lekugcila ngoba kukhanya kutoba lapha madude nje Kristu utokuda injabulo nelithemba leminyaka kuvuswa sibili kwawo onke emakholwa ngoba sitohlanganyela naye ekuvusweni kwakhe njengoba sihlanganyele naye ekuhluphekeni kwakhe lowo lohlupheka nami uyobusa kanye nami Oh ngako ke ngabe ngifanele ngithwalwe ngiye ekhaya ezulwini ngembhedzo wetimbali webulula babeke phala abanye balwela kuzuza umhlomelo futhi bahamba ngemkhumbi etilwandle letinengadi cha ngifanele ngilwe nangabe kumele ngibuswe kulisa sibinzi sami inkosi loyo ngumthandazo wami Oh ngifanele ngihambe njengeligwala angikafanele ngihambe lapha nsuku tonke nenhloko yami ilengela phansi njengekungathi bekunenpho lesabekako lapho ngibuka umhlaba nabo bonke bumnyama bawo nako konke kuqhubeka ngifanele ngiphakamise inhloko yami ngihambe ngenhloko yami emkhathini wetinkozi ngathi lokhu kuthi ngiyamathi yena emandleni eluvuko lwakhe ngoba uyaphila nathi siyaphila futhi ngoba wavuka kulabafile ngitawuvuka nami utovuka kanye nawe Ngulokho lokuchazwa liphasika ekholweni ngalesinye sikhathi lesendlulile ngale imbi yokuqala yemhlaba yayichubeka bona bebanemagesi lamakhulu lebawaphonsa njengegesi yesinapi nechlorine futhi kwakuyingodi yayingabhubhisa yonke into ngashevu emagcembe bekafa ihlahla tatitofa netshani bebufa yonke into labo leyo gesi yesinaphi yayingakushisa ikucethe uma bayiphonsa umfundisi wemasotsha ngalokunye kusa kweliphasika bekahamba lapho emathendeni lapho labalimele nalabafako bebalele khona nesi wenhlangano yesiphambano lesibovu weta lapho labafana bebakadze bahamba embili sikhathi lesidze kangaka ngephandle lapho Sebatsinwe kakhulu futhi ngako bekanene sikhehle setimbali esandleni sakhe futhi lapho asendlula lihlaka ngalunye lwembhedze loluncane lapho labafana bekalele khona akhala kwakuliphasika yeka liphasika lelinjena pho kubo indiza tathe endlula ngetulu nemabhom awa bekathatha imbali futhi anikete umfana ngamunye athi uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise mnakethe Lawo masotsha bekabamba leyo mbali futhi akhale kakhulu ngoba bekathi ukuthi leyo mbali yayihlanyelwe even la kubo nakethu manje ekuseni sisemhlabeni wegesi lena shevu loyingodi sisemhlabeni lapho tonke tinhlobo letimfundziso netinfo letithi alukho luvuko futhi akukho kuphilisa kwaNkulunkulu akukho lokhu noma lokwa noma lolokunye kodwa hayi nesi wenhlangano esiphambano lesibovu kodwa moya loyingcwele uyefika kanye emva kwesikhathi nje futhi asilethe kuleto tihlabathi letingcwele temusa kaNkulunkulu futhi uthele enhlitweni yethu sibonakaliso lesincane lesivela ngale eveni lelingesheya kwemfula wathi mshumayele mngani Wathi ngema lapho ngakhala ngaze ngalila kanjalo ngaze ngathi lomunye walabafana bekahamba ngesidududu kuya emigceni lengembili le kwendlula elasale eLorraine wase uthi bekalapho siyokwenda luhlobo loluthide lwe lokuhlola emachinga esitha
futhi wathi ngathi kuye sayitshene ngingahamba nawe na wathi impela mfundisi wamasosha gcuma ugibele wathi uthatha kwakho wathi lokulungile ngingathanda nje ukugibela nawe wathi impela gcuma ugibele wathi sahamba saze sefika kuleyo ndzawo lelugwadule lolushiswe imithi lapho kungekho ngisho umthonselana wetshani noma kungekho lutho futhi wathi lapho asahlela phansi indoda yakhe kuthi bekatophinze athumele umlayeto noma kwakuyini lebekafanele akwende wathi ngahamba-hamba lapho kancanyana nje ngacabanga o akusilo leli phasika lelidide pho ngaphandle kulelive lapho emabhomu ashaye tonke takhiwo tawela emhlabathini lapho tihlahla tiwiswe khona phansi ngetinhlavu temachine gun akukho ngisho nemthoniselana wetshani losele wathi o nkulunkulu lesi sithombe salomhlaba ngaletinye taletinsuku lete lapho sono sesithethe indzawo yaso lesi kutoba sithombe futhi wathi ingcondo yami nemehlo ami kwakhangwa lidwala lelidide futhi wathi ngaya khona lapho futhi ngacabanga nkosi kungani ungifuna ukuthi ngime ngakulelidwala na wathi ngaphakamisa lelidwala nje futhi ngesikhathi ngenda umnduze lomncane weliphasika wawuvethe inhloko yawo wawuvikelekile kuso sonke lesiphepho kuwo onke lamagesi ashevu akuzange kuze kuwukhathade ngoba wawufihlwe edwaleni ngiyathi umhlengo wami uyaphila o nkulunkulu kungakhathaleki ukuthi umhlaba uthini ngifihle edwaleni leminyaka nkosi lapho tiphepho setendlulile ake ngiphakamise inhloko yami futhi ngiphinze ngiphile futhi ngoba uyaphila siyaphila nathi lingathini likholwa lelike labasetihlabathini lelitibonile letintho leti ngiyathi umhlengo wami uyaphila libandla umhlaba liya esontweni manje ekuseni liningi labo uyobukisa ngelijazi lelisha labanye babo kukhombisa sigcoko lesisha bangeke baphinze bababone futhi kuze kube liphasika lelilandzelako futhi kuphuma nje uyobukisa ngekwelive nalokulide labanengi babo baya esontweni kubhaca nje ngemuva kwetono tabo nekuba wetinhlangano letinkhulu letidzide futhi uthi ngingusibanibani ngiwakasibanibani ngiloko kuphela labakwatiwe ngiloko kuphela labakukholiwe kodwa oh kithi manje ekuseni ngemusa kaNkulunkulu sime enzaweni lapho Mose emakhona sime enzaweni lapho Jobe emakhona sime enzaweni lapho Davide emakhona futhi siyamemeta ngako konke kweliphimbo lethu sithi ngiyathi umhlengi wami uyaphila uthi etinsuku into ekugcina uyokuma kulomhlaba noma ngabe tibungute esikhumba tibhubhisa lomthimba noko enyameni yami ngiyombona uNkulunkulu lengiyotibonela mine emehlo ami ayombona futhi hayi lomunye asidanga nalutho kulelive lide njene kuthi chenya kuliqiniso ukuthi asithathi lutho nase sihamba inkosi iphile nenkosi ithathile alibusiswe ligama lenkosi into yinye lebekayathi ukuthi umhlengi wami uyaphila hayi ukuthi uyophila uyaphila loko kuqhubeka kuze kube phakathi uyaphila futhi ngoba Jesu wathi ngoba ngiyaphila nani niyaphila asikhothamise inhloko yethu umzuzwana nje manje ngemkhuleko wekuvala oh namuhla mngani wami lomdzala nalo sesimeni lesibi uma ungakaze wefika kuleyo ndzawana oh wena uthi ngifikile lapha ethabanekele tikhathi letiningi mnakethu Branham loko kuhle kakhulu ngiyakubonga loko oh ngiyile kulamanye emasondo ngibe vile bashumayeli labakahle bakhuluma loko kuhle kakhulu ngilifundzile libhayibheli lami loko kukahle kodwa ngabe ukufika kuleyo ndzawana lapho aphakamise khona likhethini leyo ndzawo lengcwele lapho lwati lwathinza khona inhliziyo yakho kuthi uyathi kuthi liphasika lwalungesiyo nje inganekwane kuthi uyathi kuthi liphasika lalingesuye eSanta Claus indlo ledzite lencane lengemanga lotatela yona wena ngekwakho kuthi uyaphila futhi ngoba aphila uyaphila nawe Uma ungakazi wativela lokho lesi sikhathi lesihle kakhulu emhlabeni ukuthi uvumele uNkulunkulu avule lelo khethini manje ekuseni. Jesu uyaphila, ukhululekile emhlabeni manje ekuseni. Umsindisi wakho namuhla angahle abe lijaji lakho kusasa. Kodwa awukaze uhlangabetane nalolo lwati na. Uma ungakaze ungasiphakamisa nje isandla sakho futhi uthi, "Nkulunkulu ngihawukele, manje ngitokholwa." Umuntu emuva laphaya nesandla sakhe, "Nkulunkulu akubusise mnumzane laphaya." Lomunye umuntu futhi, "Phakamisani tandla tenu." Bonke ekhathi lapha manje, labangakaze babe nalo lolo lwati, ungasiphakamisa isandla sakho uthi, "Nkulunkulu, manje ekuseni, ngendlela yakho ebu Nkulunkulu, angikuceli wena noma ngikutshele ukuthi ufanele unginike kanjani Nkosi. Kodwa ngeyakho indlela yebu Nkulunkulu Nkosi, ungeke wangithatha yini ungiyise kuleyo ndzawo lapho lokuthite kutokwenteka khona enhlitweni yami na. Ngeke ngaba nekuphakama nekuba phansi kwami, kuba ngekhathi nekuba ngaphandle kwami. Futhi angikhoni nje kuhlala ngitinde ngandlela thide. Kodwa leli akube liphasi kasibili kimi. Ngiyise kuleyo ndzawana Nkosi, lengemuva kwelugwadule. Lapho bumba inhlitiyo yami nje manje, futhi unginike leto tihlabathi letingcwele, ukuthi ngime kuto. Lapho kungekho dimoni, noma yini lenye, noma lomunye longake asho lutho kimi. Ngiyathi ukuthi kuyaphatheka. Ake ngibuke phambili ngale kwelikhethini lesikhathi, ngendlela likusasa. Kungako ngita lapha manje ekuseni Nkosi. Utothola lokho. Ngimvile umshumayeli etama ukukuchaza. Ngifuna wena ukuthi ukwembule kimi. Ungasiphakamisa isandla sakho na? Nkulunkulu akubusise Thathe. Nkulunkulu akubusise nawe emva lapho lensizwa. Futhi Nkulunkulu abe nawe. Ngesencele sami lapha. Ngale ngasesikhaleni setitulo ngesencele. Ngesencele sami. Ngabe ukhona yini longathi Nkulunkulu ngihawukele manje nje? Nkulunkulu akubusise ngalapha kulele sinye isikhala setitulo. Yebo, phakamisa isandla sakho. Futhi Nkulunkulu bani nesihawu kimi. Nkulunkulu abusise wena Thathe lomncane. Ngikhumbula ekhaya futhi ngikhathele futhi ngifuna ukubona Jesu. Ngifuna ukuva tinsimbi letimnanzi tesikhumulo semikhumbi tincenceta. Bekuyokhanyisa indlela yami futhi bekutochetha konke kwesaba. Nkosi, ake ngibuke ngale kwelikhethini lesikhathi. Ake ngibuke nje kancane ngibone Jesu eluvukweni lwakhe. Angaba khona yini lomunye ngaphambi kwemkhuleko yokuvala manje? Bani cotho nje, phakamisa isandla sakho. Angikaze ngiwubone umbhaphathizi womoya oyingcwele emnakwethu uBranham. Nguloko lengikhuluma ngako. Nguleyo kuphela indlela leningaba ngayo dindlalifa desethembiso. Kungembhaphathizi womoya oyingcwele. Niyakwathi lokho. Lokho kutalwa kwakho. Leso sihlabathi sakho lesingcwele. Nkulunkulu akubusise Thathe. Nkulunkulu akubusise emva lapho Ndlotsane. Nkulunkulu akubusise mnumzane. Nkulunkulu akubusise Thathe. Nkulunkulu akubusise lengemuva. Kulungile. Nkulunkulu akubusise mnumzane. Nkulunkulu akubusise mfolo omncane. Ngosi ake ngibuke ngale kwelikhethini lesikhathi. Ake ngibuke ngale kwelikhethini lelusizi nekwesaba. Ake ngive tinsimbi letimnanzi tesikhumulo semikhumbi tincenceta. Bekuyokhanyisa indlela yami futhi kutochetha konke kwesaba. Ngosi ake ngibuke ngale kwelikhethini lesikhathi. Uma ume kuleyo ndzawana kuthi awathi ngisho nekuthi ukuphi, kube netandla letilishumi noma letilishumi nesihlanu letiphakeme, ngiva ngangathi kusesekhona letinye futhi. Kulokusaloku kweliphasika, kungani ungaphakamisa isandla sakho futhi uthi, "Nkosi, nangumina." Uthi, "Uma lelo chibi livuleka ngensimbi yelishumi nakunye, ngitoba lapho kulawo mandi nami. Ngiya endasi kuyobhabhathiswa kuze ngivuswe ebusheni bekuphila. Kutohamba nawe Nkosi. Ngifuna kubuka ngale ngesheya kwelikhethini lesikhathi. Ngifuna kuba nelwati khona manje kuloku saloku kweliphasika kuze ngithi noma ngasiphi isikhathi ngempilo, yebo, ngangihleti ethabanekeli lesitini lelidzala ngalokunye kusa lokuhle kweliphasika, Nkulunkulu waphakamisa likhethini, ngabuka ngale. Ngabona kuthi lisondo lami alisho lutho kangako. Ngabona kuthi bekungekho lutho emhlabeni lokwakusasho lukhulu kimi. Lapho ngathengisa khona konke lebenginako. Ngathenga liparele lentsengo lenkulu ngemukela Jesu njengemsindisi wami. Manje sengiphakamisa sandla sami Nkosi Nkulunkulu. Ngihawukele Nkulunkulu ngifuna kubuka ngale kwelikhethini lesikhathi. Angaba khona yini nomunye ngaphambi kwekuvala nje manje?
Dear God,
Nkulunkulu othandekako, lesi sikhathi lesimcoka kakhulu. Sijabulela tibusiso. Silithokotele livi. Sithokotele lokungetulo kwaloko lesingakuchaza. Bukhona bamoya loyingcwele losinikele siciniseko lesi lesikhulu ukuthi sesendlulile futhi sendlulile ekufeni sangena ekuphileni futhi kukhona labo labakhona manje Nkosi labanengi babo baphakamisa ithandla tabo lesi sikhathi lesimcwa kakhulu mhlawumbe kungendeka ukuthi baceceshwe esikoleni lesithithe senkolo bangahle kube bashise emakhandlela bangahle kube baphindzaphindze imikhuleko etikwe buhlalo bangahle kube bajoyine lihlelo lelithithe baculiswe ngendlela lethithe bathelwe emanti enhloko yabo noma bafafathwa bangahle kube baphindzaphindze sivumo kholo sebapostoli uthi bendlule emkhubeni lothithe wesimiso kodwa abakaze befike kulomhlabathi longcwele Abakaze befike kuleyo nzawana njengoba Jobe enda njengamosi njengaAbraham njengoba bonke bantwana bakho bendile abakaze befike kuleyo nzawana leyo njengalabo bafunzi labaya ethuneni ngaloko kusa futhi bathola ukuthi bekahambile siphe Nkosi manje nje labo labaphakamisa tandla ukuthi umoya loyingcwele lomkhulu utofika etinhlitiyweni tabo futhi wende lomsebenti lona lomkhulu lesiucelako manje Sive Nkosi sebakho bathi tselo talomlayeto ngiyakhuleka ukuthi utobabusisa ngalokumangalisako banikete umbhaphathiswa womoya ongcwele namuhla futhi asathi mhlawumbe singahle singaphindzi sibone lelinye liphasika akungabateki ukuthi kunalabanye lapha labangeke hayi liphasika njengaleli liphasika njengesikhumbuto Kodwa Nkosi, kwangathi bangabona lelo phasika sibili, lelo Nkosi, lelo lapho umtimba wabo utoba sesimene sewesilisa lomncane noma wesifazane, futhi aphuma ethuneni kuze baphile inguna phakade. Babusise Nkosi, sebakho, wena nguwe lobathonsile, ngoba kubhaliwe ukuthi akekho umuntu longeta kimi ngaphandle kokuthi babe wami amthonse kucala. Manje sebakho uma ubadonsile uma usondzele kakhulu kubo ukuthi udonse tandla tabo tiphakamele emoyeni usondzele ngalokwenele kwenta wonke lolomunye umsebenzi sebakho babe niketa ukuthi lokhu kutoba sikhathi sekuthula kubo ngiyakubonga ngabo bonke laba labenda sinqumo sabo kadzeni futhi beve kuphila lokusha bema etikwetihlabathi letingcwele Silapha kutojabula kanye nabo manje ekuseni emathembeni ekubuya kwenkosi Jesu. Lapho khona nathi futhi sitohlanganyela naye ekuvukeni kwakhe njengoba sihlanganyele ekuhluphekeni kwakhe. Siphe kona Nkosi, kwangathi umoya wakhe ungasihola futhi usicondzise isaqhubeka nekuhamba. Siphe inkonzo lenkulu manje, igabence insimbi yemfica Nkosi. Uthi ngekushesha uphilise labagulako nalabahlaselekile. Kwangathi labo labasengakaze baciliswe bangeta ethuneni manje ekuseni, bashone phansi futhi baphindze bavuke ethuneni lemanti lapha Nkosi. Athunywe inkosi yethu. Emva kwekuvuka ekufeni kwakhe wabonakala futhi wathi hamba niye evendonke nishumayele livangeli lo lokholwako futhi abhaphathiswe uyosindziswa hani Nkosi futhi kutoba njalo siphe busuku lobukhulu kusihlwa yenda babe siphe lusuku lolukhulu kwangathi singabujabulela kathe bukhona baNkulunkulu ngoba sikucela egameni la Jesu amen indwo nje letsite ngale ngoma lenzala yenda nje lokutsite kimi lapho bomnyama sebuphelile kwendekani na ukukhanya ake sihlabele manje kukhathi umlisa uNkulunkulu wonke umuntu kanye kanye manje osito hambe kukhanyeni
Ngukanya no kuhle lokuvela lapho emathonsi ematolo emusa khanya khona Usikhanyisa nza wodonge emini nasebusuku Jesu ukukhanya kwelive
Nesikhathi efika lapho ngekutsha kweliphasika wajabula bonke bumnyama bavele babaleka manje ume njengekukhanya mine ngikuvuka nekukhanya kuvuka nekuphila kuvuka nekuchubeka emva kwaloku konke kuko konke kukuye animthandzi na bangakhi lo mthandzako phamsani tandla tenu tiphakame kakhulu kuhle loko cawulana nalomunye lohleti edvute kwakho sisahlabela futhi sito nesekudla ngesencele emuva nasembili kukhanya lokuhle
Tingonzo titokucala manje nase igabenqe insimbi yemfica. Utawubeseke kuba nenkonzo yekushumayela. Umkhulekwa labagulako. Inkonzo yembhabhatiso itokucala ngensimbi elishumi nakunye. Nonke nine lofuna kubhabhatiswa ngekuculiswa, lichibi ligcwele. Ngitawuta netimpahla tami. Sitobuya emva kwesikhashana nje. Bese ke kusihlwa ngulenye inkonzo okusihlwa letako, lilayini lekuphilisa, umlayeto, nelayini lekuphilisa. Futhi sidobona, yebo ke kusihlwa busuku besidle senkosi kuleli thabanekeli futhi. Sidobona, sineluhlelo lolumatasa kakhulu, ngako sidodzingeka sisheshise manje. Yanini etindzaweni tenu letiniketiwe, nidle kudla kwasekuseni, bese niyabuya, nijabula. Sisasukuma manje futhi sihlabela. Uyaphila, uyaphila, Kristu Jesu, uyaphila namuhla. Kulungile mnakethu Neville, ungeta ngalapha.
Uyaphila, uyaphila, Kristu Jesu, uyaphila namhla. Uhamba nami, futhi ukhuluma nami kule ndlela lencane yekuphila. Uyaphila. Uyaphila kunigeta insindiso Ungibuta kutsi ngati kanjani kutsi uyaphila Uphila ngekhatsi kwenhlitiyo ya
Manje wonke umuntu lomkhulu
Haleluya Uyaphila Uyaphila Kristu Jesu uyaphila namhla Uhamba nami futhi ukhuluma nami kulendlela lencane yekuphila Uyaphila Uyaphila kunigeta insindiso Ungibuta kutsi ngati kanjani kutsi uyaphila Uphila ngekhatsi kwenhlitiyo ya
Ake silihlabele futhi uma sifika kulokuthi uyaphila uyaphila asiphakamisele tandla tethu kuye kanjalo uyaphila uyaphila ngibute kutsi ngati kanjani kutsi uyaphila Uphila ngekhatsi kwenhlitiyo yami wonke umuntu manje
Uyaphila uyaphila Kristu Jesu uyaphila namhla Uhamba nami ukhuluma nami kulendlela lencane yekuphila Ungibutakutsi ngati kanjani kutsi uyaphila
Ngulungile manje
Uphila ngekhatsi kwenhlitiyo ya
ngakamangalisi yini yena lowo mzuzwana longcwele lonesizotha manje lapho sikhululwe khona kuya emakhaya ethu siyothola kudla kwasekuseni sibuye sijabula ngitocela sisakhothamisa tinhloko tethu uma umnakethu Falls lothandzekako lokhona lapha lovela eCanada uma angasikhulula ngelive lemkhuleko nakethu Falls uma uthandza.